Dream Booth Music.
Yeah, yeah. Yo, check it. Peni na paper na pimakinisha focus. Liachana na battle ili nwakilishe soldiers. Wakilishe conscious wakati. Wakali wameshika sana chati na ajawai kuitwa moja. Miti kasi mingi nisinyime nafsi ushindi. Nkichoma wanayeyuka karizla ya plastiki. Kichwa cha black, fikra za black kwa black lyrics. Moko wameujiza black feeling. Wananita kichwa mtaji, kichwa mchongo, kichwa mradi. Kichwa kimejaa nondo, sio mkondo wa vichwa maji. Kichwa dondo kwenye darasa la vichwa flani. Teacher nafundisha kichwa wani.
Hili waonya mkae macho mkatizama mavazi. Gucci Louis V Prada. Kibishana nachofanya kitopata nafasi. Na mgodini wachimbaji wananyona almasi. Sija takatisho sim safi so julize madalali. Zinge ita sim gapi juni vita maji maji. Liza sim tanki juja meza lastikadi tupa tupa shinga. Miuse maka shut tap kimia. Hizo mbojojo nyingi nena press pauzima. Sifi na tema mavest kwa uzima. So kushindani vya mga kuges na kujima.
Bado na ball biggie. Bado kwa mforma city. Bado na fall chini. Bado they want to see me. Bado na raw. Bado na grow biggie. Bado na rap tizi. Bado they want more. Bado they want more from me. Bado kwa so broke. Reason wako so legit. Bado they can't stop me. Niko so legit. Yeah. Wacheno watoto zuri wote waje kwangu. Maisha mazuri yote yangu. Yangu. That's what I see kwenye hii dunia yangu. Yangu, yangu, yangu. Let's get it.
Sio lazima na chifanya na wawujue. And this is how we do it. I can't ting la li la. I can't ting la li la.
It's I'm better with the flow, yeah. Now not but toka that just told me to be better with the dough, yeah. Now see you choker, I'm just moving on, yeah. Now kill a nigga, step haters, what for tell? I just don't play, this the boy from the killer song. Now not but toka down play, that could kill you, son. They call me son on the land, homie. I tell you every day we ball, homie, let's go.
See all the demon that you find and I won't do. And this is how we do it.
I can't sing la la. Frequency is uncomfortable. Come is a bad man, lyrical untouchable. Now jumping, that's why I'm in a miserable.
Mr. DJ roll it up on your turntable.
When I am in the building, I really don't have to say it. You just need to move your ass out of my way. You talk up on the zango. Nshaga hiri yapo nisema achene my MC. Watoto waje kwangu. B to the M to the C.
Mawenge.
Wakali wow, hawanifiki.
Wazembe.
And this time ni Q na sija moga. Kija kichwa tupu. Utagondo.
Wananita miguu. Ona kila chocho napita kwenye speaker. Hizi ngoma ila vocals inaskika. Siwezi shikika. Hata nkipita peku peku kifikwa. Minipo ngambo za lendo kikwetu kwetu na vyo hasu. Kama askari wa miguli nile kuku. Except kichwa na miguu tena kwa mria. Wanaofanya utumbo wapo rundo kwenye mdundo. Wasidia na kiuma nigga, this is how we do.